sakiraɓe keɗiɓe kala to boɗon tawede leleni maline mangal muɗum fu min jowti on bisimila moɗon e actujene amen asawere go'o lewru janvier hitande 2022 nde wondi ɗo e oumaru waygalo oumaru hono ñallirɗa
ɓeɗi selli basu fu waɗa e ali sisé
oumaru hoɗum won ko joganɗa sakiraɓe amen ɓele mbasa o hande
sembe kabaruji ɗi anni sisé ɗum woni en jaran kabaru batu timmouru alkamisar ƴaɓɓinonde le nokku noddirteɗo cicb haalaji kewɗi sukaɓe kaali toon ɓe iwrili tatteji réseau ngaji leydi mali ndi fu wakkande boto waɗannonde du yimɓele hewɓe kañum gonde waɗi toon parkin ngaji muɗumen ɗum woni sukaɓeɓe biduɓe keɓiɗi hen keɓe mabɓe noon ɓe kollitir wi ɗum e tawde fo garoɓe toon moto ngaji kañum mobilaji ɗi mbi hunde lanninaka no fewiri garen timminiren birki sembe calɗi
waygalo tiɗɗalaji pawi ɗiɗon hono watte fa leydi jande muɗum heɓa faɓede kan e sukaɓe jokolɓe heɓa ko golla ana wonnole sisili ngayi tonggaɗi
noon wori ɓeɗo sukaɓe kollitiwde hono ko tonga toon ko ñalawma hande o doɓe gikkin gikke lobbo yella ko haala toon ko furdo ana heɓene jogala fa keɓɓen famtare keɗɗenmo kanko noddirteɗo Moussa Diakité ɓurɗo anditirede naabi o komo sifi do hen do faccitago sitan sidi ɓe
timeji ɗimi tewtata ɗi yo e dow inde sukaɓe ɓeɗo ko ɓuuri hewde nayeɓe sanne nden no weltare komi keeɓi yo komin mbawi omde haala hollitinde himeji amen no fewiri ndenno miɗen gikkani ko warata ko yama weltere hakkillaji eko dande muɗum fewti joɗa haalaji ɗi yo heeɗintinde kullentireji kewɗi ila amen yallati alaji kewɗi no humtene hoore
bato moɗo pawi ɗoɗo heeɗintingol leydi ka timmi alkamsar nde CICB to
noon wori haalaji kewɗo sukaɓe jokolɓe kaali toon woɓɓe kolliti wiide guɓi jaddinkoɓe kalde ñalawma hande woɓɓe do kolliti tawdaka le oɗo hakkille fa keɓen famtade gaare keɓe komin e hoora keɓumin do hen do faccitago sitan sidi ɓe Mamadou Sama Sew
e wi yimɓele yogaɓe jaaɓe koro lillamu muti natorgol haɓitiɓe kayi kaddi muɗum jiyama ɓeɗo hulti ana hani joɗo haalaji dewre fewde e guɓe gonɗe tunɗe keɗɗana Oumar Poujougou hoorejo jaaɓe koro gonɓe Bamako
les wuddu leydi ni won torade hewde antone gueɗi hitande 2012 ko wawata natade saabe honjude ɗi torade hannen yo joɗade jantida e jama fo e da muɗum le ɗe guɓe lonɓe hiiteɓe ɓe wontu yimɓe ɓeɓe wawi hollitunde joɗo jantida jama o miɗe miila ɗum natto saabe hannen honjude ɗi torade
baali halnen en yogaji kay gondaga fe e gomijo e wi Salif Jabati hoorejo fedde sukaɓe banggal démocratie hakkika kay joɗo haala ɓeɗo guɓe jadinkoɓe wona fe dabare moƴƴude
minki e miiloɗan e hana joɗade jantiden e guɓe lonɓe hiiteɓe mi wawa famude hono neɗɗo hawtirto fa duppa gelle duppa bani adama rewɓe baddi hana joɗaɗa jantide feyi eɓe yimɓe
micciten wiide haruɓe ɓe foof ne jingana kaltildal fedde guɓe jadinkoɓe maliɓe
waygalo wattu batu moɗo pawi ɗoɗo heeɗintingol leydi tiɗɗala pawi ɗoɗo rafi heɓugol golle sukaɓe jokolɓe ana wonno e haalaji ɗi
noon wori micciteɗen wiide yoɗi tiɗɗallaji mawɗi ko sukaɓe jokolɓe jogui ñalawma hande o le leydi meɗen ɗi soɓɓami fa ɓe tiliki jande lekkol noɓe keɓirta golleji kañe fa yettoya dow wakkatiji noɓe kani fabirede fa ɓe natta e yimɓele fa keɓen famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Sew e sitan sidi ɓe pewni en dow hen
e wi yimɓele yogaɓe garɓe e batu o yo sifa caɗele le kabaru jande leydi Mali ɓe holti wede sembingol jande ɗemɗe leydi ndi ley heƴo jandeji ɗi yo wotere e dabareji tiɗɗallaka keɗɗana Mamadou Coulibaly secrétaire général fedde lolinde mouvement politique démocratique malien
leydi fo wala aduna wawani heɓde yaade yesso tawa haalta ɗengal muɗum miɗe miila ɗi kabari mojum haala makkile hewɗe ɗi batuji meɗen miɗe miila so en yehirde ɗi laabi ana hassigina Allah torade meɗen ko heewi huncoto
Abdoul Wahab Adama Mayga neɗɗo goɗɗo garɗo e batu o e hakkillema kanko kay huncagol hoore gollirɗe banggal demmal e awgal ne wawi ɓuytude sanne e ley wattu juɗɗo ɗum kabaru tiɗɗalla heɓugol golle
kabaru golleji sukaɓe ana hani ɓamrede semme jooɗi waɗa e muɗum aji udditine ko dowtade kabaru demal ka e maral dabaji e maral liɗɗe nandan muɗum en woni leydi fa heewi le wakkati seeɗan a wiya hajma foof dartako e neɗɗo fonctionnaire
fadde dabare hantide heɓene ɗiɗo tiɗɗalaji ɗi jeunesse leydi Mali kay na heddi newtorede e ley guɓe jadinkoɓe e ley witta witta wara horoji e ko nande muɗum
batuji mawɗi pawi ɗiɗo heeɗintingol leydi e wattu wonno e juuɗe yoga e sukaɓe jokolɓe wadde parking ngaji mumen kañum e ɗum
se mbi parking ngaji ɗum wonɗo moto ngaji garata kañi e moto ngaji ɗo ɗi garata Ali Cisse wattu joni sukaɓe mbi hidoan gonde heɓude ley hen seeɗa muɗen ɗum e tawede fo jeehoɓe ley ɗeɗo nokkule kay mbiyan jogui toon tiɗɗallaji mawɗi saabi de hunde lanninaka fa fewa fa keɓe keɓen famtare keɓɗe Mamadou Sama Seku kañe Sitan Sidy Bé ko keɓini en dow hen
Samba Sisogo tan woni suka hakkunde golloɓe le parking moto o suka janggowo noon kay wattuji ɗi o yata jande o hiddonto tewtude cewɗi seeɗa ndeno ɗiɗo batuɗi latiki sababu o ɓeydoro keɓal o weltanide sanne client en ɓe
mi heeɓi client ga wala bama milirno sono haaladema gonga torra fo hewta amen
bangue oɗo parking moto no wodi parking mobilage ka ɗum ko e 8 saɓe woni e lehon ɗiɗo batuji ɗi kamɓe halfinte mobilage ɗi batte ndenagu majji sowona caɗele seeɗen natti Allah foof min jeeyi tafo ɗum ko holti Mamadou Traoré o police noon
torra fo heɓaka le o wakkati ga chauffeur mo goɗɗo muɗum wasi darande mobilage mum ende ne parking yogaɓe ɗo so wari yaldu ko mi ana tiiɗe sanne basfo heɓe anan
client ɓe ɗum holti wiide te ala yogaji nangodi ka ɗum foof tawede eɓe beltani yimɓe sécurité ɓe
le parking est bien seulement il y a trop de
parking on ana heba sanne ga me lafama nukkuto moto en darto moto en danta ba wodi sa moji sa wari wiɗa yaltana moto maɗa tampan sanne so mobilage ɗi mobilage ɗi ana heewi nukkuɗe min longi fo ma yaltir
sortir quoi
waygalo 31 décembre yambinama hanke non wori miccitede wiɗo yo o wattu noon yo sukaɓe jokkolɓe hewɓe jaltata ley galluji ɗe ɓe jaaha ɓe gaɗa e fettuji mabɓe kañe ko nandi e muɗum ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe kolliti sanne weltare mabɓe koɓe gaɗi hanken ko
la nuit du 31 ça c'est bien
jamane 31 ƴaɓɓirgue mba wodiri mi watti kagde ɗan lobbe min ka e wayrat amen yiideguen tatteji fulle guendiɗi mi yeehimi lippoyi mi ñaami cofe amen sone haalamna gonga mi weldeguen sanne mana ga e sukaɓe rewɓe amen min gue min nangira ɗo hunde mawne mi yeehi église caggande mi ƴutonnan mi wari mi jooɗi galle min ƴendude ɓe mi ande waɗum connexion mi weldeguen sanne e 31 sabdina ɗo waɗama nde dien e deeɗere mbeɗa yetta Allah 31 weli ga sa ƴeewi kabaru ba leydi woni hannde yaltugo yaafa
sanne
ɗum naɓata en jonka en bilki sembe calɗi waygalo en kala haala kabaruji championnat national 9ème journée non wori le kikiɗa ko stade malien debba ma ko warano fiite e guɓal ngal ɓe kirdirta sanne ngal noddirtengal joli ba wakkati sappo e jeegom yamde caggal muɗum du assom waran hawrite e LC ba les stade Modibo Keita oɗo nokku goto kamɓe tan noon nan wona kamɓe tan de sen jaari to kuli korotoɗo ɗon ɗuɓe ɓe noddirta black star ɓe garan kawri ton e AS dugu wolon wila wakkati sappo e joyi yamde soɓami fa ƴaɓɓirima silimmaji capantati le nokku noddirteɗe stade jara
bilki sambe calɗi ko nayor bangal kabaru karatie kawrtal muɗum jeegoɓa landinama
le majjun hollitinde wiide bilki sembe calɗi kewɗi du kañe gaɗa toon Ali Cissé fa yettoyo wona karatie tan ɓe mbi basket kañe fa yettoyo kicksing du fa yettoyo jido ngaji kañe ko nandi e muɗum fo waɗama le oɗo nokku ɗiɗo kabaruji puɗɗi toon le capantati goho lewru décembre du timmayan le ɗiɗi lewru janvier ndu so lanɗo jeeg ko woni fana muɗum fa ɓewto yella hono bilki sembe calɗi han yilminirede le nokku meɗen
ɗum ko ana moƴƴi sanne waygalu mbiɗa mila jonka ɗo min kaddete kabaruji ɗi
noon wori ɗo katten kikiɗa hande dow kabaruji meɗen ɗi e joti sukaɓe kalɗon mbawi tawede le mali fo e maggal muɗum fati ɓe jaa feƴƴino konno ɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen tous o guere nde ana wara so lanɗo jeeɓi